heɓiɓe to mawɗo heɗade heƴuji amen ɗi leydi e maggal muɗum fuu min jewti om sanne bisimilla moɗon actugéne amen asaware nayyi lewru février hitande 2023 mbiɗa wondi ɗo e oumar waygal oumar hono ɓeɗɗa
mbiɗa selli basu fooɗa e sise
waygal hon jogoɗa sakiraɓe amen hannde sembe kabaruji
sen gatti junggo en bassu sembe kabaruji ɗi andi ɗum kamɓe sukaɓe janggoɓe to musengaɓe jangguintele laamu kay o wattu joni ɓe mbiɓe joɓe lebbi mabɓe joyi bourse koɓe joɓaka fa hannden caggal muɗum en jara nokku noddirteɗo seguɗo festival sur le niger wondi e wadde hollitawede sukaɓe jokkolɓe hewɓe gonde yottalle oɗon nokku gaɗen timminiren birki sembe calɗi
monsieur len ekkititoɓe jande ɗum woni le fait de UFM kay kañum en kaana murtere kaddi muɗum anda ka ila lewru décembre ɓettino
noon wori Ali Cissé ɓe mbiɓe kaaja yoɓede bourse ngaji mabɓe ɗi ko yaawi wiyama ley yontere ƴaɓɓinon ndedu ɓe gaɗi majire mabɓe ley gallure kay nde fa keɓen famtare keɗɗenmo kanko noddirte ɗo lamino kono yo kanko secrétaire général IM to UFM kay to komo sifido hen
yimɓe janggoɓe nokku noddirteɗo UFM kay kan en waɗi murtere golle ɓe holliti nokkutoɓe jippi nde genni kay tum ɓeɗa yoɓa ɗum lewru fou ɓe soodan diyan ɓe yoɓan courant ɗum fo e nandan muɗum won toraɗɗiɓe wonle muɗum fa hannen ko naari banggal ñamiri ɗuɗi ɓe soodan ɗum ɓe holliti ɗum yo tiɗɗalla mawɗo do meɓɓe ɓeɗa wawi wadde lebbi kewɗi taɓe hewte bourse meɓɓe on ɗum won kalis ko hokketeɓe faabira hoore meɓɓe ɓe holliti wiso ɗo kalisi ware ɗum heƴeta almasaqqade meɓɓe fo e dam muɗum ɗum saabi soɓe waɗi nde murtere gollele o watti
kalen joom ka haala sukaɓe jokkoɓe gollanoɓe hoore mumen gonduɓe fewde tiɗɗalaji nawɗi le leydi amen ndi woygalo gollande hoore muɗum ka yo ɗatol mbawɗo naɓɓude yesso keɓal leydi noon holitiri wiide kanko Bouba Traoré suka jokkole gollano hoore muɗum holiti ɗum le yambere cettoɓo jamma pawiɗo e gollal ngu hoore muɗum gaɗɗo noga e jitti yaare capantati lewru janvier ɓettino bamako ɗum
a wo foy fe Ali Cissé le ɗiɗo tiɗɗalaji ɓe mbi wala fuudu ko laamu o faabotoɓe kañum ko hokkataɓe yakkawere ko nayiri banggal gollante hoore muɗum fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boule sittan sidibe
torraji mata le politique ko fawattade nafi deƴere kan heɓude pelle ko faabato amen ɗi woni kabaruji hollitaɗi to sukaɓe jogolɓe golloɓe le entrepreneur ji e nandan muɗum
heɓude faabangoji ONG ngaji e association ngaji gon e dow inde france anantiɗe banque ngaji ɗiɗo jaɓata ñalmade gollanoɓe koye muɓɓen ɗum ɗum eɗen jogui tiɗɗalla muɗum ɗum hatta jirwere sukaɓe gollanoɓe koye muɓɓen ɗo mali ɗo
torraji ne foti momdira fou ɗum wawa hadde neɗɗo jokkude golleji muɗum sone moji yarda yesso lewi heriba sumana kuyate kañum hoorejo entreprise ko noddirte heriba voyage
gollinide hoore mum yo ɓamde farati holtinde wiide fa keɓa hunde kana ɓama farati nenno tiɗallaji keɓete ley muɗum ɗi neɗɗo dartata yallana heɓana jogola latade entrepreneur yo dartude faamu andude kulle kewɗe yidde ko watta dartude du tiɗalla fuu mo hawri yallana heɓana jogola
bakary dumbia kañum woni ministre communauté kabar entrepreneur ko leydi malni ko holliti widdabiriji ana wonde feede yalla ɗi torraji ana honco kañ e ɓe sukaɓe jogolɓe heɓa faabele golleji mumen
ɗum naɓata e yewtere amen minimag waygalo yoga e sukaɓe jokkolɓe gomɓe le fait de AM de kañum en ka ana sikiti secrétaire général mu en o ɗoni sirima seedu ñaare naara laamu cili tatoɓa
noon jaati wori Ali Cissé seeɗa tan heddi no bureau o hani heɗtinirede wattu joni ɓe mbi so o darti fo laamu o kasen ni ɗum woni ana holliti wiide o yeddi sariyaji mabɓe ɗi no wurdi fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boule e sitan sidiɓe
ewi Ismaël Goyta goto e saliɓe hoorejo AM hande sirama ñaare sini wi laamoto laamu tatoɓo ɗum ana wawde tiɗallaji jande lekko ley leyre e dow dowre on darti on wattan hoore mun hakkille
soni manda timmi dabri ana hani fiyede neɗɗo gosgal ƴeewe joƴƴine mi noddi hakkille hewɗe mi kalni oɗum gaɗo nangi hakkille makko fa hande ɓeɗe wondi e wadde kulleji yeddanɗe saria ley cuɗɗi lekkolɗi mais maati ɗi torraji ko heewi sactere joni antoun wi fedde AYM ne wala donu ko fewi goto ɗum wala gollal gouvernement ndu mais wullitgue laamu hakkille hewɗe gaɓe jabaki amen hunde foof heeɓi neɗɗo hannen le cuɗɗi lekkolɗi kamɓe tan darta e konngol muɗum
sukaɓe janggoɓe université ngaji ana lando fa nden heɗo woni nafa AYM hakkillaji mabɓe ana pecci
nde ñolman hannden fedde AYM ne tawata hunde fou banggal haqƴe sukaɓe janggoɓe lekkolɓe hoore meɓɓe taɓe tewdinta min gueso mi lamdama mi wiyan fa hannde ɓene wonde haɓnade haqƴeji mane sukaɓe janggoɓe min mi lamda ton hoorno hannden yalla fedde AYM ne hoɗum fuu ne nafata ɓeɗa hani jaati ittude nde fedde le cuɗɗi lekkolɗe
sirama ñaare dawranowo AYM hannden min noddi ɗum ka wala fuu ko jaɓi wiide dow dabere aniya muɗum yalla dartan laamade kasen ka holti wiide omo anni joddade e nantinoɓe kabaruji ley balɗe garoje dow kabaru mum
waygalo timmoɗe yontere min goni hoɗ wonton ko weli
en mbiyan kikiɗa ko ɗum woni kanko noddirteɗo Jemi Sall ko wiyama on waɗa concert nokku noddirteɗo Institut Français wakkati noga yamde hono yimɓe jiɓɓe cinémaji ɓeydo an mbawi yettade nokku noddirteɗo cinématique Babe Mba ɓe mbawi ƴowoyde toon cinémaji kewɗi dufa yetto cinéma kanko ɗum noddirteɗo les pires voisins au monde bisou mandele guɓal muɗum ngal ɓe noddirta Manda Kanté hollitan wiyede Alan Foma tawe le nokku noddirteɗo Manhattan Club ɗum woni bako jikoroni golf Ali Cissé
yambereji festival Segu Art oka fuɗɗi e Alkam Sare le ngallure Balanzani
a wo fay fele nde ɗon ngallure cayɗe en mbiyan kawrital sappo e jeenoɓal ko ɓe noddirta festival sur le Niger ɗum fuɗɗi toon kulleji ko yettiri fina tawa kañe fa ko nandi e muɗum fu antoon jamma hannde du concert ngaji kewɗi ana kewi le nokku Ali Cissé ɗum laatoto sababu so sukaɓe jokkolɓe hewɓe du jottoyo le ngallure mabɓe nde fa keɓen famtade keɗɗen Ousmane Niali Boule e Sitan Sidy Bé ko pewni en dow hen
sukaɓe jokkolɓe jalti fa heewi yaade le o nokku hawde e nde yambere Segu Art yo nokku ɗo neɗɗo wawi warde hollitinde e jingu muɗum ɗum wonno ko ɓe ɓamodirɓe beltiɓe sanne garɓe le o nokku kollitiwide
min kuyal manggal hannen to amen Segu ɗo le nde yembere fa kulikoromen ƴuwi min weltike sanne saabu nde yembere jaɓɓiken jama ko heewi
yesso ɗon seeɗa min kawri e Moussa Kamisoko o jokkolle kañi tan goto wari ka o hollitiwide omo welti sanne warde le o nokku o hawri e himɓe woɓɓe kañe giɗiraɓe makko ɓe wayruno yiide ko ɓooyi
d'accord
mi immike min tan warmi saabe nde yembere ngam mi weltike sanne saabi jama wari mi yiiɗo yimɓe hewɓe
micintinde wiide hono duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi Segu Art yambereji kewɗi goni ley muɗon jamma ko kader tarhanin prince diallo Salif Keita e yimoɓe woɓɓe ana kani janjininde o nokku
ɗum nawata e bilki sembe calɗi le sport kan kade Algérie 2023 tirage au sort o waɗi alalbare ɓettinde Algérie leydi Mali ana le guɓal se
a wo fay fi Ali Cissé leydi Mali ndi waran hawrite e leydi Cameroun Burkina Faso kañe fa yetto Soudan du Sud ndeɗo yamɓere an hani waɗi to noga e jeenayyi lewru avril fa yetto sappo e jeenayyi lewru mai warorun du wattu joni o kanko noddirten Adama Maiga o wihil sa ƴeewi jaga Boule Mali ɗi aɗa mbawi yaade yesso le ngol ɗo fiigol ballon jaati so ni ɓe tinniki no golleji ɗin gurni keɗɗa mo komo sifi dow hen
ɗo jafata sanne saabi pirre ballon ana hani lalnede guiddi watti moɗi yottaki sa ƴeewi le ñolma hannden ana wawi heɓde sukaɓe jokolɓe wawɓe fiide ballon sanne ga so arifaɓe fuɗɗigen hono compétition nanndan muɗum attan ɓe yahata yesso miɗen miila le ñolman hannden ɓe heeɓi haqqileji ko heewi ko naari banggal fiyoɓe meɗen ballon ɓe le o champion o moɓe fi sarfitere joni miɗe tijji sumalat wali ka e fiyoɓe mumen ballon ɓe heeɓa haqqileji caggande nde pirre ballon waɗa ɓene wawi caggana hannde fiɗe dabiriji goɗɗi kasine honono ɓe wawata heɓude darorgal yarde yesso mi heeɓi wune le hitande 2015 kan e hitande 2017 hitande hikkare ndu mbiɗa tijji mi heeɓan wune hen
yambere tawtoɓa championnat piɗe ballon moɓe noddirta Boly Kotchin kañum ndu timmi timmoɗe yontere nde tonniya le laamu centre
a wo fo fe Ali Cissé ko yata équipe ngaji jeɗɗi gonnoji le ngallure nde kañum en gonno le majjune hollitama wiyede dow finalngal ɗum fiyama toon fedde neɓe noddirta JAB nde kañum ɓamti kuppo wakkandi nde ɓe kawruno espoir bukkinde ɓe gatti ɓen baddi ɗiɗi e wilanniɓe gonɗo fiigol ballon ley ngallure tomiñande ɓe mbi koni fana mode fa ƴewto yalla honno sukaɓe jokkol wonɓe ɗi nokku kani famrude keɗɗe mo kanko noddirte Sekou Boly o yo goto e professeur EPS omo e lanniɓe gonɗo fiigol ballon du komo sifi dow
hen
ɗe piɗe ballon fanda muɗum fa jeunesse o hawra le cakkiɗe yontere fou le nokkuje ballon fiyete fa kolla himɓe fou tomiña fayi e tawede ana wiya ana huɗɓeni hatta meɗen goni ɗo meɗen dokkidiri juɗɗe hollitinde meɗen nangodiri meɗen piya ballon ɗum watta yirwere e ɓantare hakkunde amen fa jaam heeɓe dow daranade piɗe ballon fa gollidal ɓeyde wadde hakkunde amen
waygalo ɗo min kaddete kabaruji amen ɗi hannde
wo fo fi Ali Cissé ɗo garte haddude kikiɗande dow kabaruji ɗi sukaɓe jokkolɓe en jowtiɓe kala ɗo ɓe mbawi tawede le mali fo e manggal muɗum wattu junay kerniki hono jotali ɗi sukaɓe jokkolɓe heeɗiɓe hen fa le nokku noddirte ɗo doogo iɗum ley laamu korombana